whakataki, ko tahi kapua ki te rangi, e mā.